Okunoonyereza okukoleddwa kuzudde nti ebbula ly'emmere yeeyongedde nnyo okugogattako okulya emmere etali mu birungo bigasa mubiri wamma ggwe ne gujabagira. Alipoota ey'omulundi ogw'ekkumi eya Global Report on Food Crisis eraga nti enjala gw'omuwadde akatebe yeekubisizaamu emirundi ebiri mu bbanga lya myaka kkumi egyakayita omulundi ogusookerera ddala mu byafaayo. Alipoota efulumiziddwawo omukago gwa Global Network Against Food Crisis eraze nti ebbula ly'emmere lisinze kukosa mawanga kkumi okuli Afghanistan, Bangladesh, DR Congo, Myanmar, Nigeria, Pakistan, South Sudan, Sudan, Syria ne Yemen. Omugatte gw'abantu obukadde 26 mawanga 47 bebaalina obwetaavu bw'emmere obw'amaanyi omwaka oguwedde nga bakola ebitundu 23/10 ku baanoonyerezebwako. Omuwendo gw'abantu baatigomezebwa enjala gwekubisizaamu emirundi 9 okusinga bwe gwali mu 2016. Kaakati alipoota eraze nti abantu okubundabunda kye kisinze okuvaako ebbula ly'emmere ng'abasoba mu bukadde 85 be baali mu kubundabunda n'okunoonya obudamu omwaka oguwedde ne kivaako enjala okubakooza akagiri. Ssaabawandiisi w'ekibiina ky'emawanga amagatte Antonio Guterres ategeezezza nti entalo n'obutabanguko yeekazaala bulwavaako ebbula ly'emmere era n'asaba abakulembeze mawanga ag'enjawulo naddala bannabyabufuzi okwongera okusiga ensimbi mu budduukiriza eri abeetaaga emmere kw'ossa 10 obutabanguko n'entalo.